shuka na nuru tatotoka Kenya kwa uhuru nisiseme mengi nitakufuru na wewe seka kinuma unasema kino palipochanika amepashona
Simple.